Yahaya sura chappande didi. Aya chappande didi enai. Yaki chappande didi ejowenai. Yesu etoma. Goto nder tokkube Yesu. Biyeteedo Toma. Don ma emo wi'e chuutaado. O wonda e mabbe charel ko Yesu wari. Sey tokkube Yesu horibe mbi'imo. Min gi'i Yesu. Amma Toma wi'ibe. Sey to mi yi julode juude mako to o fiyana kuusaaje. Nden mi wada hondu am nder julode den. Nden mi wada jungo am nder yulde becce mako to o yurano labbo. To naanon mi jabata ko mbiidon. Yontore go gada majum. Tokkube Yesu e nder wuro ngon kadin. Toma ma e wondi e mabbe. Konde e be mabbi dammude. Don e don Yesu wangi dari hakkunde mabbe wi. Jam wanda e modon. Sey o wi'i Toma, rajuude am, wadu hondu maɗa nder julode ɗen, fortu jungo maɗa gaɗa nder julde becce am, alu waɗuki seko, hola. Sey Toma wi'imo, jomirawo am, Allah am. Yesu wi'imo, a holiyam gam a yi'iyam, ɓe barkiɗinaɓe, yimɓe ɓe ngi'ayiyam, fuu e non ɓe kolake am. Nder ayaje ɗe to janguɗen, en nani charel ngel Yesu wari to tokkuɓe annabi Isa nder suudu. Goto nder tokkuɓe mo bi'eteɗo Toma o walano nder maɓɓe. Gam non nde o wartoyi, tokkuɓe annabi Isa horiɓe kokkimo habaru mbi'imo, min gi'i Yesu. Amma Toma jaɓayi, o wiɓe sam, mi jaɓata ko mbiɗon. To naami yi'u annabi Isa e hoore muɗum, ngaɗumi juuɗe am nder julooɗe to ɗum fiyannoomo kuusaaje, nden memumi becce maako to ɗum yiwirnoomo labbo, mi jaɓata. Ɗo e holla en, tokkuɓe annabi Isa horiiɓe e kokka Toma habaru no ɓe ngi'iri annabi Isa haa maa ɓe memi julooɗe juuɗe maako to o fiyana kuusaaje, e becce maako to o yiwirano labbo. Toma yeddi ɓe wi'i sam ko ɓe mbiyata naa ngonga. Toma wi'i kanum ma sey to yi'i ko tabbitinanta ɗum lallay annabi Isa ummake diga mayde taw o jaɓa ko ɓe mbiyata mo. O wi'ɓe, mi jaɓata habaru ɗum ɗum kokkotoyyam. To naa mi yi'u julooɗe juuɗe annabi Isa to ɗum fiyannoomo kuusaaje ndenno, haa ma mi waɗa hondu am mi mema julooɗe ɗen, mi jaɓata. Ɗum waɗoto, tokkuɓe annabi Isa e kunano Toma, wiki lallay annabi Isa ummake diga mayde, haa ma ɓe ngi'imo. Amma fuu e non Toma yeddi, wi'i hanum ma e yiɗi, yi'a goɗɗum alama, tabbitinanay ɗum mo, annabi Isa ummake diga mayde. Nden o jaɓa lallay annabi Isa ummake diga mayde. Konde annabi Isa wanda e maɓɓe. Amma o nani fuu ko Toma wi'ata. Emo andi fuu seko ngo Toma wondi nder ɓernde muɗum dow ummaaki maako diga mayde. Gam wala ko ɓii Adama wawata suuɗanki annabi Isa. Gam non sey annabi Isa fuɗɗiti wartoyi gam tabbitinana Toma lallay o ummake diga mayde. Aya chappande ɗiɗi e jeweego'o. Yontore go'o gaɗa majum, tokkuɓe annabi Isa e nder wuro ngon kadin, Toma ma e wondi e maɓɓe. Konde e ɓe maɓɓi dammuɗe, ɗon e ɗon Yesu wangi dari hakkunde maɓɓe wiɓe, jam wonda e moɗon. En nani gaɗa yontore go'o nde annabi Isa wangani tokkuɓe mo, carel ngel Toma wala ɗon. Nde tokkuɓe annabi Isa kawriti nder wuro ngon, ɓe maɓɓi dammuɗe, e carel ngel bo Toma e ɗon. Sey ɗon e ɗon annabi Isa fuɗɗiti wangi dari caka maɓɓe wiɓe, jam wonda e moɗon. Sey ko wala nde Toma yi annabi Isa e dari caka maɓɓe, ɓernde muɗum taƴi. Aya chappanɗe ɗiɗi e joweeɗiɗi. Sey annabi Isa wi'i Toma, rajuɗe am, waɗu hondu maɗa nder julooɗe ɗen. fortu jungo maɗa gaɗa nder yulde becce am. Alu waɗuki seko, hola. Ɗo e tabbitinana en, Annabi Isa e andi fu seko wongo nder ɓernde toba dow ummaki muɗum diga maide. Gam non o fuɗɗiti o wangani ɓe gam o tabbitinana toma o ummake diga maide. Annabi Isa nde e andi toma e ɗaɓɓita ko tabbitinanta ɗum wiki o ummake diga maide, sai o wi'imo, rajuɗe am, waɗu hondu maɗa nder juloɗe ɗen bo nonno mbiɗa, nden fortu jungo maɗa gaɗa nder yulde becce am gam tabbitina bo nonno mbiɗa mi ummake diga maide. Sai Annabi Isa ɗauti wiki toma, alu waɗuki seko, hola. Ɗo Annabi Isa e wi'a toma o ala seko nder ɓernde mako dow wiki o ummaki diga maide, amma o holo ko ɗum wi'imo ɗum gonga na o waɗa seko nder ɓernde mako. Gam seko e haɗa ɓiɓɓe Adama heɓuki barka Allah. Aya cappanɗe ɗiɗi e jowetati, sai toma wi'i Annabi Isa, jomirawo am, Allah am. Aya cappanɗe ɗiɗi e jowenayi, sai Annabi Isa wi'i toma, a holiyam gam a yi'iyam, ɓe barkiɗinaɓe yimɓe ɓe gi'ayiyam fu e non ɓe kolakeyam. Ɗo Annabi Isa e wi'a toma, a holiyam gam a yi'iyam, a holaki ko bandiraɓe maɗa wi'ima dow ummaki am diga maide. Sai Annabi Isa ɗauti wiki toma, ɓe barkiɗinaɓe yimɓe ɓe gi'ayiyam amma ɓe kolakeyam. Ma'ana fu yimɓe nanɓe habaru Annabi Isa ko nde ɓe gi'ayimo amma ɓe kolakemo ɓe barkiɗinaɓe. Ɗum e tabbitinana en shiya holare dow Allah e haɗa en heɓuki barka Allah. Gam Annabi Isa wi'i ɗo, ɓe barkiɗinaɓe yimɓe ɓe gi'ayimo amma ɓe nani habaru mako, ɓe jaɓi fuu ko ɗum wi'i dow mako ɗum gonga ɓe kolakemo, gam non ɓe barkiɗinaɓe. Ɗum waɗata ko gi'en Annabi Isa gite e gite bo tokkuɓe mo girimo ndenno. Amma to en jaɓi ko ɗum wi'ata dow mako, en kolake wiki hanko woni mo Allah liloyi gam hisniki en diga hakkeji meɗen, en keɓai barka Allah, ma'ana en keɓai nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Bandirawo am, a yiɗi keɓa barka Allah ɗum Annabi Isa wi'ata ɗo, a yiɗi nattuki wuro Allah ko bo aljanna. To a yiɗi, sai koloɗa habaru ɗum nanta dow Annabi Isa ɗo, ta waɗu seko bo toma wiki sai to a yi'imo gite e gite. Annabi Isa e wi'uma ɗo, ta waɗu seko dow muɗum amma holamo bo nonno o wi'i toma, alu waɗuki seko dow habaru ɗum nanta dow mako, amma hola habaru ɗum nanta dow Annabi Isa a heɓai barka Allah. Bo nonno Annabi Isa wi'i ɗo, ɓe barkiɗinaɓe yimɓe ɓe gi'ayimo amma fuu e non ɓe kolakemo. Gam non an mo holaki Annabi Isa, sai koloɗamo joni gam keɓa barka Allah, jaray ɗumma wuro mako ko bo aljanna. Gam fuu koliɗo Annabi Isa wiki hanko woni mo Allah liloyi gam hisniki ɓi Adama diga hakke, sai ko wala o heɓai barka Allah, jaray ɗumma wuro mako ko bo aljanna. Amma fuu mo holaki bo o heɓata barka Allah sai ni lanore mako. Emi do'o Allah hoinana en e nattuki lanore mako. Amin. To a yiɗi kisa diga lanore Allah bo, sai koloɗa Annabi Isa mo o liloyi gam hisnikima diga lanore mako.